Murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije aho muri hose kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu. Radio rero ijwi rya Amerika ivugira Washington DC ni mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukamutwumvira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mbibutse ko mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2. Mushobora ariko no kutugeraho mukoresheje email yacu ariyo radio yacu @gmail.com. Turi no kuri Facebook jambo ni radio yacu VOA. Site yacu ya internet ni radio ni Y3 radio yacu VOA.com. Uyu mwanya rero ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga nkuko nari mbivuze muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Nongere mbahe ikaze muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Muri Sanga nshuti kuwa gatatu no munsi tubagezaho ikiganiro muri Sanga ku buzima ni ku magara y'abantu. Shisha ni itabi cyangwa se ikintu gisa naryo cyakoreshwaga mu Rwanda ariko gikoreshwa no mu Burundi. Guverinoma y'u Rwanda ikaba yaraciye shisha kuri uyu wa gatanu ushize itariki 15 ku kwezi kwa 12 umwaka wa 2017. Iryo tabi rizwi nka shisha ritemewe mu Rwanda ubu ryahagaritswe mu gihugu nyuma yuko bigaragariye ko rigira ingaruka ku buzima bw'umuntu. Ni icyemezo rero cyavuzweho n'abantu batandukanye. Bamwe bagaragaje ko shisha batari bayizi, abandi bakemeza ko kuyica ari icyemezo cyahutiweho. Minisiteri y'ubuzima yavuze ko umwanzuro wayo wo guhagarika shisha kuyica mu Rwanda wafashwe hagendewe ku nama z'ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku buzima w'OMS. Uyu muryango ukaba waragaragaje ko kunywa iri tabi bigira ingaruka ku buzima bw'umuntu. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rero ryita ku buzima rivuga ko kunywa shisha bigira ingaruka zishobora kuruta izo kunywa itabi. Dr. Evariste Ntaganda ushinzwe indwara z'umutima mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC niwe mutumirwa wacu muri iki kiganiro muri Sanga uyu munsi. Dr. Ntaganda, nagira ngo tubakire kuri telefone. Muraho, murakomeye?
Muraho jene.
Muraho neza. Ikaze ku ijwi rya Amerika. Mbashimiye kuba muhaye uyu mwanya radio ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Mu gutangira, nagira ngo mutubwire muri makeya impamvu zatumye Minisiteri y'Ubuzima ifata icyemezo cyo guca shisha mu Rwanda, dore ko babivuzeho babivugaho mu buryo butandukanye.
Yakoze cyane. Nk'uko muvuze, nkora mu kigo cy'ubuzima mu Rwanda, ni ikigo gishamikiye kuri Minisante. Urumva nyine ni ikigo gishinzwe kurebera Abanyarwanda ibijyanye n'ubuzima bwabo. Kuki Leta y'u Rwanda yafashe gahunda yo guhagarika buriya bwoko bwo kunywa itabi bita shisha? Ariko utangira uvuze ko n'umuryango w'abibumbye watangaje ko gukoresha buriya buryo bwo kunywa itabi atari bwiza. Wera tutarajya rero no gucukumbura ibyo wenda Minisiteri y'Ubuzima yanyuzemo n'izindi nzego, urumva ko byonyine byumvikana ko ubwo buryo bwo kunywa itabi bita shisha atari bwiza.
Hari abavuga rero bati byarihuse, hari icyo mwumva cyagushoboraga kubanza gukorwa yenda kugira ngo abantu babanze bategurwe cyangwa se bumve ko shisha igomba gucibwa kubera ko ari mbi?
ntago byihuse kubera ko kuva mu nk'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri nibwo hasohotse itegeko ribuza rifasha imikoreshereze y'itabi mu gihugu, ari ukurihinga, ari ukuricuruza, ari ukurinywa, uburyo butandukanye bagiye bashyiraho ingamba zo kugira ngo turebe ko hagabanyuka ubukana buturuka ku itabi nangwa se inywere itabi mu gihugu. Ntabwo rero aribwo byari bitangiye, bimaze igihe gira, ahubwo vuga uti abakoresha shisha kubera ko yasaga nk'ikintu cyiza cyari gishyashya mu bijyanye n'ubundi tumenyereye kunywa itabi mu nkono za kinyarwanda, gutekera mu birikamba, ibyo bita ni ikibuto, hari segereti, hari ukurya ubugoro, hari ukurya itabi, ibyo byose twari dusanzwe tubizi ko hari uko kunywa itabi bikoreshwa bitandukanye. Noneho rero haza icyo cyitwa shisha, ariko tuza gusanga ko ari kimwe mu buryo bwo kunywa itabi, ariko ubiyoberanyije niba ariko nabivuga.
None se ko kuki ari shisha mwahereyeho kandi n'itabi naryo rifite ingaruka nk'uko bamwe bagiye batwandikira kuri Facebook?
Nindi itabi rifite ingaruka, ariko tumaze iminsi tubiganiraho kugira ngo shisha ni itabi bisanzwe, ariko kubera ko abantu baba bafite amayeri bafite ukuntu iyo shisha bayitwaje cyane cyane kutabimenyerewe, itangira gukoreshwa no mu bundi buryo budasobanutse. Aravuga ngo bashyiramo ibyo bita amafureva yo kugira ngo bihumure neza. Amakuru rero twebwe yatugeragaho ni uko bavuga ati abantu baragenda bagashyiramo n'ibindi biba bitemewe nk'urumogi kandi urwo rutemewe, ugasanga muri make harimo icyo nakwita mari purakitisi zitari nziza, noneho bigatuma abaturarwanda cyane cyane urubyiruko rugenda rwangirikira muri ibyo bintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nyine wavuga uti kuki bahisemo shisha ntibahisemo itabi muri rusange? Ibintu byose ni ukugenda progressive, wenda ushobora gusanga ejo nidusanga nk'itabi ari ngombwa wenda barihagarika naryo bibaye ngombwa, kuko icyo tugamije twebwe ni ugufasha abaturage, ntabwo ari inyuma yo kugira ngo tujye mu nyungu z'umuntu wenda ucuruza itabi cyangwa ucuruza shisha, twebwe tureba inyungu za rubanda muri rusange.
Hari uwavuze ati yaba byose babicaga n'amatabi byose kuko bigira ingaruka ku buzima bw'umuntu nk'uko mubivuga, ariko nyine ubwo buhoro buhoro muzajya mugenda mubisuzuma. Noneho nimutubwire ingaruka kunywa shisha bigira ku buzima bw'umuntu.
Muri rusange kunywa shisha nakubwira ngo ni iminywere y'itabi yo mu bundi buryo bwiyoberanyije, ariko ubundi tuzi ko itabi ritera indwara zitandukanye. Shisha rero nayo ifite uburozi cyangwa se ubumara, niba ari ubushebwe bituruka ku byumva rurimo uko rwintapuritinga bishobora gutera indwara za kanseri. Nanone nk'uko tubizi shisha ishobora gutera indwara zitandukanye z'umutima, cyane cyane ko biriya bivumbera ibyabyo nangwa se biriya biba mu itabi hari igihe bigenda bikitekera mu mitsi, hanyuma bigatuma amaraso atagenda neza, bikazatuma n'umutima unanirwa gukora kubera ko imitsi aho amaraso anyura itameze neza. Ikindi ni uko byangiza ibyo bita predento nangwa se ishinya, inyama y'ishinya irangiza inyama y'ishinya. Ubwo ni rimwe na rimwe hari igihe tugira indwara zo mu kanwa ziturutse kuri ibyo bintu abantu banywa, ariko rimwe na rimwe hari ibintu abantu bakora ukumva ni ibisanzwe. Niba igihugu nigeze kubamo ahantu barya ibintu bita amayirungi, ugasanga abantu baragiye bahinduka mu kanwa nk'ikara, ariko bakavuga ngo ni uburenganzira bwabo. Ubwo burenganzira rero rimwe na rimwe hari igihe usa nk'aho bavuga ati ibintu bya kabiko bikoreka gutyo.
Yeye hari bavuze ngo ese ngo ndi
ntaruka. Ikindi nuko ndabyibuka turwanya indwara zandura, turasa nkaho tuvuga indwara zitandura. Bigeze guca imiryango Leta y'u Rwanda ihora ikumira sinzi niba ari byiza cyangwa ari bibi, ngo n'abaturarwanda nabo bajye bihitiramo. Bigeze guca ibintu bijyanye no gusangirira ku muheha. Sise rero nta kundi barimwa, umwe aratumura agahereza undi, rimwe na rimwe ntabwo uba wacyogeje, ntabwo kiba cyogeje. Urumva ko hari intandaro y'indwara zindi zitandura, cyane cyane izo bita amainfection. Ikindi rero ni uko bitera nka ibyo bita ugasanga umuntu yinywa yarakanyaranye mu maso asa nk'umaganye,
yakamutsemo amazi mu mubiri,
ibyo bita cold skin. Ibyo byose ntabwo abyumva, nta nubwo wagiye gupfa umunsi ariko usanga umuntu umubiri we ugenda uzahara.
Ni ukuvuga ko agenda ubona ko ashaje kandi atari iyo myaka afite.
Ikindi rero ni ukubera ko ifite ibyo bita nicotine, igira nicotine addiction, niyo mpamvu umuntu urojejeho usomyeho bwa mbere agakomeza agira addiction cyangwa se dependence cyangwa se kutareka ibyo bintu yatangiye kunywa kubera ko ifite nicotine creating a dependence mu mubiri w'umuntu.
Ku buryo ahora ashaka kunywa.
Ibyo byose ku rwego rw'ubuzima, numva nawe uri umuyobozi bishobotse wafata icyemezo kugira ngo ukingire abantu, keretse iyo haba hariho nka arigime ivuga iti njye rwose hari ibyiza byashasha nashaka kubona rwose murabitubujije, ariko henshi ntawe turabona uza kutubwira ati shasha ni ikintu cyiza.
Nagira ngo noneho ubwo turebe ko twajya ku murongo wa telefone, kuko abakunzi b'ijwi rya Amerika nabo barifuza kugira icyo bibariza. Reka duhere ku witwa Ntihabose. Ntihabose, uranyumva? Mwiriwe neza. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Njye ni igitekerezo, ariko mfite n'akabazo ndi bubaze umutumirwa. Ubwo tugize amahirwe nyine dutumiriye umuntu wo muri Minisante, kandi rwose nk'uko ubizi umunyamakuru dusanzwe dufite byinshi tubakeneraho ntitunababone, n'ubushize urabizi ko twamubuze. Gusa igihe cyo nshaka kubaza Shisha ndayigarukaho nyuma, dufite amatabi hano muri iki gihugu.
Ariko rero icyo kibazo ushaka kubaza cyo ku rwego rwa minisiteri ntabwo ajaje kuvugira minisiteri, nagira ngo tugume kuri iki kibazo cya Shisha. Ushatse waza kumutuma yenda akazakubariza, cyangwa se n'ubishinzwe akabyumva, si byo?
Ubu se uko byagenda kose Shisha ntabwo ari nziza pe. Ni ukuvuga ngo nk'uko yabisobanuye, abayinywa isangirira ku kintu kimwe. Urumva hari isuku, wabyemera ko iyo suku ihari, kuko iyo haba hari indwara y'icyorezo yaje nk'uku za Ebola zitera cyangwa iriya bisinze n'ibiki byose turane by'inyoni, ntabwo wabasha kubyirinda. Niba abantu muri buwate abantu 1,000,000 basangiye ku kintu kimwe, ntabwo bishoboka ko aho hantu kwirinda indwara urumva ko ntabwo byoroshye. Ikindi nta nubwo tuzi n'ibintu bavangamo, yewe biriya bintu uretse ko nyine amahirwe dufite mu Rwanda ari bikeya, bose wenda baba barebye kure, ariko abantu babizi rwose ni bake cyane, ku buryo ntashiteka ko bageze no kuri 15% baba bazi iyo Shisha. Njye nyibona mu mafilime, nta hantu ndagira ngo nyibone. Iyo nkurikije abantu mba mbona bayinywa bameze nk'abantu basaze, no mu myitwarire y'abakina bayinywa ubona ko ari abantu nyine badafite ingeso nziza. Rero nkaba mvuga ni minisiteri wenda yaba yarebye kure kubica bitari byasakara, wenda ngo byangize benshi. Icyo rero njye namutuma wenda akatubera nk'umuvugizi ahari, wenda niba ari n'abandi muri minisiteri babyumva nabo bakazabigufashamo. Ibwe habi hano mu Rwanda mbese wagira ngo ryananiye abayobozi kurifata, kuko niba umuturage bamubwiye bati fata amazi ava ku rusenge rw'inzu yawe ye gusenyera mugenzi wawe, twumva impamvu ngo ubu umuntu akijya mu isoko akanyweramo itabi akaguhitaho kwivurira mu itabi akanywera itabi mu kabari nk'uko wenda ari n'ababaje kwinywera fanta badashaka no kunywa n'ibyo tabi, ugasanga umuntu arahita mu modoka arinywa, abagore batwitwara ku mihanda badashobora kuba bakwarikwepa, basanga abantu bari ku marembo y'ibigo by'amashuri y'abana b'incuke banywa itabi, ndetse itabi ryabaye itabi. Ubwo ntitubuzeho n'inzoga za 200 zateye ubu zihendutse aho ari kurusha n'ibibiri tuducanisha umuriro, ugasanga umwana wiga muri enterina bamuhaye amafaranga azagura amata cyangwa ikindi kintu, buri munsi akagura icupa rya 200. Icupa ry'amafaranga 200 udasubizeho ni vide, ni icupa rihendutse ku buryo 200 birahagije hano mu Rwanda kugusindisha ugasinduka ibyatsi. Kandi noneho abantu bazimu ugasanga babyimbye amatama, babyimbye ibirenge, abandi ngo babaye ibiremba, babaye ingumba. Ntushobora kumva minisiteri koko ubu yabonye ishisha, yego nabyo ni byiza kubiyicira, sinkeka ko ari cyo kiyobyabwenge gisigaye gikaze kurusha ibindi muri uru Rwanda. Hari ibirenze tuno bicuruzwa, ba nyiri kubicuruza ku macupa bandika imeri zabo amatelefone, banabahamagara kugira ngo bababaze bati ibyo mucuruza ni ibiki, bicuruzwa ku manywa y'ihangu bigacururizwa mu bubari bwose ntabwo babihagarika. Kandi ubwo turumva abana bamaga basinguwe abacyahe, ibyo bashyira ujya kubona bashushanyijeho uruyuki, ukibaza niba harimo n'ubuki, igitoki wanywa ukumva nta n'igitoki kibereyemo, ntiwamenya ibyo bashyiramo ibyo ari
byo. Numva ikibazo gikomeye,
ikirakaze cyane, ntabwo ari ibintu byoroshye.
Ye, urakoze cyane. Ntiha bose hari n'utwandikiye witwa Kaneza utwandikiye kuri Facebook avuga ati shisha bari basigaye bavangamo n'urumogi, ati jyewe nibazaga impamvu badahagarika iryo tabi bikanyobera, ati ndashima leta yahagaritse iryo tabi, aho wasangaga abakobwa aribo barinywaga cyane mu tubari, ati wasangaga abakobwa batumagura shisha ukibaza amaherezo. Nagira ngo rero ubwo mpumwanya Dr. Ntaganda mugira icyo muvuga kuri iki kibazo cya Ntiha bose na n'uyu mukunzi w'Ijwi rya Amerika nawe utwandikiye.
Urakoze cyane. Uriya mugabo ni Ntiha bose?
Ntiha bose.
Ntiha bose, urakoze. Ibintu avuze niba ari umubyeyi, niba ari umunyarwanda bisanzwe, yaba ababyeyi bose cyangwa abanyarwanda bose bari bafite umujinya nk'uwo afite mu bijyanye n'ibiyobyabwenge, byakwihuta kubera ko impamvu avuga ni uko abantu bose bataragira ngo nibura bumve babyamaganye. Avuze abantu banywa itabi mu ruhame n'itegeko rirabibuze, ariko niyo mpamvu ibintu adutumye, ahubwo antumye ku nzego zose zishoboka, ntabwo ari minisante gusa, ubwo polisi nibura akaba yumva ko kunywa itabi mu ruhame ntibyemeye, Minaroc irabyumva, ikurikirana ibikorwa byinshi, abarimu n'abigisha bose babyumve ko hari ibintu byinshi itegeko nizerire, hari amabwiriza atandukanye avuga kuri iryo tegeko. Ni ukuvuga ngo abantu bose ni ukubihagurukira kugira ngo byatabe, nk'uko abivuga ati bicara ahantu muri hoteli, kwigisha amahoteli ntabwo arabikurikiza yose, ariko ni ugukomeza kwigisha. Ikindi navuga ni uko ntabwo twahita tuvuga ngo tugende dufunge, wenda niba nze umupolisi ngo ngende mbone umuntu, habanza no kwigisha no kumvikanisha ikibazo uko kiba kimeze. Ariko noneho hari ikindi kintu tugomba kugarukaho, ngira ngo n'ibi bintu turimo kuganira ejo bundi mu nama y'umushyikirano byaravuzwe igihe kirekire, umwanya munini, ngira ngo n'izo za nzoga ntoya umuyobozi mukuru w'itorero ry'igihugu nawe yarabivuze, ariko ni ukuvuga ngo birasaba inzego zose. Ariko njye ndigarukira ku rwego rw'umuryango, ni ukuvuga ngo abaturage b'isi cyangwa se abanyarwanda nibumve ko bagomba gutangira gukurikirana abana, bakomeza gukangurira abana kutajya muri ibyo bintu byose. Ni ukurera, ariko no mu kurera tugaha n'izindi nzego z'uburezi zose, nk'uko tugenda dukurikirana gahunda z'igihugu, nibura ibyo bintu byose tugahuriza hamwe kuko urwego rumwe ntirwabirangiza. Minisante y'ikora ni ukureba kure gusa, ikavu igatanga nk'umurengo mugari, ahasigaye ababishyira mu bikorwa n'inzego zitandukanye. Nicyo navuga, ariko igitekerezo cyo rwose kiri nicyo tugomba guca izi nzoga z'inkorano cyangwa turiya duyoga two bita ngo ni za sudiwiri, tugacije tabi kigisha n'abantu ko kunywa nta mpamvu cyangwa ngombwa twazasanga bikorwa kuko hari n'ibindi byagiye bikorwa mu Rwanda kandi bigakunda. Igenamigambi rero rirakwiye hirya no hino mu nzego zitandukanye za Leta, ariko twarabitangiye muri make. Twarabitangiye niyo mpamvu batangiye ku itegeko, turimo tubigisha, noneho n'abantu batangiye no kubyumva bakanabiganira. Urumva ko hari aho twanavuga tugeze. Uwo mugabo rero ntarambirwa rwose, ahubwo yabe hafi adufashe dufatireho, dukomerezeho, turebe ko twarwanya ibyo biyobyabwenge byose.
Inzira ndumva ikiri ndende. Uwitwa Bizimana nawe Romain yavuze ati njye numva ko bifitanye isano byose babica, ati none barimo gusiga isegereti niyo suruduwe waragi avuze ati barifuza ko byose. Urumva rero ko mufite ababashyigikiye bazabafasha kugira ngo mugere ku ntego mwiyemeje yo kurengera amagara y'abantu.
Bagomba gufata ingamba banyuze mu nzego zitandukanye, ariko ubundi cya mbere ni abantu bose n'umuntu ku giti cye agomba kuba afite icyazeho. Reka ntange urugero rwa Kanyanga. Ni inzoga ikorerwa mu bihugu duturanye hirya no hino, ariko abantu iyo batarabyumva, ni ahandi umuntu yambuka akajya hakurya hariya agatuna ikabara akanywa, warajya akagaruka abwira abapolisi aterekanye ati seko nayinyweye, akiri mu nda, ati se murayimbonamo. Bivuga ngo umuntu ntabwo umufata ngo umwice, ntumufunga, ni ukumwigisha, ugahora uhozaho kwigisha. Niyo mpamvu dushyiraho imirongo migari, ariko ahenshi ni ugukomeza twigisha. Hari n'ibyo bingibi turimo kuvugana n'ubu ngubu.
Ye, reka twakire n'undi ku murongo wa telefone. Emi, ongera ijwi twumvikane.
Ndabumva.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo cyanjye ni ukuri yewe ndunga murya bagenzi banjye, ukuntu iriya shisha wagenda gukasanga mu tubari Kigali, abana b'abakobwa banyoye baratumagura ibintu rwose, ugasanga bataye ubwenge, kandi ikindi cya kabiri bakaba bayivangamo urumogi. No mu ndangagaciro na kirazira z'ubunyarwanda, ubundi nta nubwo twemera biriya bintu, nta mu muco wacu wa kinyarwanda ntabwo mbona ari byiza rwose. Uko burya izijya guhona zihera mu ruhongore. Ababyeyi bakwiye kwigisha abo bana, bakabigisha kuko burya ngo uburere bw'umwana buhera ku kiriri bugasoreza ku kiriri. Ntabwo rwose biriya bintu Leta ahubwo yarakoze cyane, yaradushimishije mu gihugu nk'abaturage.
Urakoze cyane rwose. Twakire na David. David, uranyumva?
Muraho.
Urakomeye, urahagana hehe mbese?
Ni Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Iki kibazo bagize neza gucyashisha kubera yangiza abakobwa cyangwa n'abahungu. Ariko mfite ikibazo kimeze gutyo. Minisiteri y'ubuzima hari itangazo yasohoye kunywa itabi birica, bigatera na kanseri n'izindi ndwara z'imitima n'ubwonko no kugira ubugumba. Babishyira ku itabi, urabona intore. Ni gute intore yo batayica bagafata shisha akariyo baca kandi shishije ubundi?
Yaramaze gusa n'ubivugaho gatoya. Yaramaze gusa n'ubivugaho gato, ariko ubwo ushobora kuba utari ukurikiye, reka ndamureka yongera kubwire muri make.
Kuko wenda sinzi, wenda uwo muntu wazanye shisha nta kantu yatanze aho ngaho umuyobozi.
Kubera iki?
None se rero n'itabi riratwishindinywa, ariko ryica abantu, ntibari baricya, ariko ikintu kije ejo bundi akora icyo bahita baca.
Urumva shisha imenyekanye vuba? Rero
imenyekanye vuba nuko wenda iryaje ntibaza kureba abo bayobozi ngo bavugane bajye batahe n'akantu, ariko ibitabi biratwigisha abantu.
Ariko rero David, ruswa barayirwanya ku buryo bwose, ntabwo ubizi?
Uri muri Amerika, ufate itabi ryita intore cyangwa izo zose, usome amabwiriza ariyo.
ndabyumva
yica yica ubuzima kandi ministeri wabivuze y'ubuzima ikibe tubatagomba guca n'ibyo bintu bitwangiza byose bakabitwara hamwe
bizaza reka
byose bakabivuga kuki bashyigikira bimwe ubwo ni ukuvuga uwo intore hari akantu yatanze
nta wabihamye nawabihamya
nawabihamya kuki bashyigikira amafuti bamwe bakabaha kujya hejuru abandi bakajya
turakoze cyane
reka byose batabivanaho
uragusha n'umuryundi hari undi munywanyi w'ijwi ry'Amerika nawe kuwa Musabyimana waranditse ngo shisha nimbi ku buzima bw'umuntu ngo ahubwo ikibazo nuko bayihagaritse imaze kwangiriza benshi cyane cyane urubyiruko rwo mu mujyi none rero nawa undi bavuga ati nibace nitabi na warage n'ibintu byose nagira ngo mpumwanya uzazanira iki
nzazana iyo itabi kuri ministeri mbereke ibintu byanditseho
barabizi ubwo se ntabyo babona bo
yize umumbarizo wa dogiteri ari shake na barebe
yee urakoze cyane David reka muhe umwanya none agira icyo akubwira
murakoze
dogiteri Ntaganda
urakoze cyane ariko ntaka akantu nakariwe ku bijyanye n'itabi nagira ngo mbwe ko nta ruswa yajyanye no kugira ngo wenda bize bimeze kuriya ahubwo amenye ko tobacco industry cyangwa se inganda zikora itabi zatangiye kera cyane zifite amasezeranyo abafunze ibihugu ku buryo udashaka kuvuga ngo ni umucuruzi mwemeranyije ko muzacuruza ngo uhite ubihagarika ni ukugenda tubyigobotora gahoro kuko abacuruzi bafite ingufu kurusha n'uko tubitekereza
ni hose
hari itangazo riherutse kuza koherezwa n'umuryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima ryamagana abantu bakora itabi bashaka gufasha kurwanya itabi ngo baragufasha barangiza bakubwira ati ariko uzajya ubigenza gutya ati yego tujye tubigenza gutya ariko ubigenze gutya kandi twebwe dufite ingamba zifatika zo kugira ngo turwanye itabi
urashaka kuvuga biriya ziriya ari amatabi bakoresha bavuga ko adafite nikotine cyangwa se ari na gakeya kugira ngo umuntu agende areka buhoro buhoro
ndavuga njyewe ndashaka kuvuga ku bijyanye n'uko icyo yaravuze cyo cy'uko tutabica nuko na biriya byo byavuga byanditseho ko itabi ryangiza ubuzima biriya ni natwe tuba twarabitanze ariko noneho dutangira kumenya ko nangwa se umuryango umaze kubona n'ibihugu byinshi bimaze kubona ko itabi ari ikibazo twasanze hari amategeko y'ukuntu itabi ryaje ibihugu bitapfaga nangwa bitashoboraga guhita bisenya ako kanya noneho rero twe nk'igihugu tugashaka ingamba mu gihe tukigobotora aya mategeko sinayavuga ngo nyarangize aha ngaha kuri iki kiganiro wenda twazashaka umunsi tukaganira ku itegeko ry'itabi niyo mpamvu tutavuga ngo nicuye umunsi ko ndabyibuka n'igihe minisitiri agiye kubidefanda mu nteko abadepite baravuga ati ariko se uzanye b'igihugu mwahagaritse burundu ariko wajya gusanga inyuma mu za treaties nangwa se mu masezerano ajyanye n'ubucuruzi nta bwinyagambure ibyo bihugu byari bifite bikaba ngombwa rero ko dukora iki tuvuga ngo kuri wa muntu wanyoye itabi ni ukumwigisha kurireka ahubwo dushakishe kureba utararinywa ukuntu twamurinda dufate urugero umunyarwanda unywa itabi afite urugo rwe akagenda akajya mu nzu agatumagura itegeko rikamubwira ati nyamuneka ntabwo ari byiza kujya mu bantu ukanyweramo itabi naho mu isoko batahoze batanga urugero naho ntihemewe ahantu hose hari pibulike hari abantu babiri ntabwo hemewe i Burayi nko muri Amerika baragenda bagafata nk'akazu bagashyira uruhare bavuga nanone abantu banyoye itabi ariko tubakorera akazu kabo kihariye bajye banyweramo itabi tukaza mu Rwanda itegeko rikavuga ati kujya guhinga itabi bigomba gutangirwa uruhushya kuri izana ubungubu minisiteri ya finanse yazamuye imisoro kugira ngo turebe ko twasa nk'abakunze bibananiza abantu kurigura ariko kubera cya kibazo cya nikotini cya kindi cya dependance nawe mvuga niyo twarica bazajya bari simagoringe bari kore magendo kuva za Uganda na Congo na ibihugu byose bitandukanye ntago bifite amategeko nk'ayacu. Ni ukuvuga ngo ikihutirwa nubwo dushyiraho ingamba, ikihutirwa ni ukwigisha. Ejo mumusiano barabivuze ati mugaruke kubana mubigishe mubereke ubw'itabi n'ibiyobyabwenge hanyuma bigire. Naho ubundi kuvuga ngo ntabwo byari gukunda nkurikije aya mategeko yari asanzwe ariho cyangwa amasezerano yari asanzwe ariho yo kuvuga ngo itabi rirahagaze nimuhagarike, ntabwo byari gukunda. Ariko nanone nkavuga ngo igihugu turimo ni icy'Abanyarwanda, nubwo busabe nubwo Abanyarwanda. Ejo nitumara kubona tukabona wenda igikwiye ari uko twashaka yuko ubuyobozi bw'igihugu bavuga ati ntabwo twakumva ko itabi rikoreshwa, nabwo bizakorwa. Ariko ikihutirwa ni ukwigisha, kuko byanze bikunze banarigura hirya no hino cyangwa baranarihinga rwihisha rwihishwa. Ariko tugomba gufatiraho twese tukarwanya imikoreshereze y'itabi. Itegeko bifite amabwiriza maremare, mugiye kuri website ya Minisante mwaribona. Ariko ibijyanye n'ingamba Rwanda rwafasha rwo kiragaragara, nabahaye urugero ku rwego rw'umuryango ntabwo ugeze wajya mu rugo ngo no kuri mu rugo ubudomo itabi ni bibi. Yego ntibarabireka, ariko turakomeza twigisha kuko ntabwo twagiye ntabwo tumufunga. Icya kabiri, kunywa itabi mu ruhame ntabwo byemewe kujya mu kabari nk'uwo itabi birabujijwe. Ntibirakorwa kubera ko dore turakigisha, kuko bibaye ngombwa tutabanje kwigisha wasanga abantu binjiye buzegereza, kuko abantu baracyafite imyumvire ikomeye, cyane cyane ko mu Kinyarwanda bajya babaho nta mupfu itabi bazi ko ari byiza. Ikindi ni ibijyanye no kuricuruza nko mu mashuri, bavuga ko nta butiki iri hafi y'ishuri igomba kugurisha itabi, ntabwo byemerewe. No mu maduka ntawe ukwiye kuricuruza ahagaragara, ntabwo byemerewe kuryamamaza. Ibi byose ni ingamba twagiye dushyiraho kugira ngo Minisante yagiye ishyiraho kugira ngo turebe ko twagabanya imikoreshereze y'itabi mu gihugu. N'ibindi byinshi wenda umwanya utatuma tuganira, ariko ibyo ni bike muri ibyo twagerageje gukora. Umuntu rero rwose ntagira impungenge, ndakeka ko tuzagenda. Ikihutirwa ni ukubanza kwigisha abantu bakabyumva.
Muravuga muti kwigisha ni ngombwa, bikaza byunganira amategeko aba yashyizweho. Nk'ibyo byo kunywera itabi mu ruhame muravuga ko byaciwe, ariko kandi umuntu akagenda akarinywera iwe. Kandi turimo tuvuga bakunze ibijwi rya Amerika nabo bari barimo bashimangira ibyo mwavugaga, ko n'uburere buhera mu muryango. Umubyeyi se azagenda ngo nuko atarinywereye mu ruhame arinywere iruhande rw'umwana, aritumagure amutere nawe n'ubwo burwayi n'ubwo umwana batarinyoye, hanyuma narangiza amubwira ati winywe itabi. Urumva n'urugero agomba kurutanga nk'umubyeyi.
Ejo ni aho ngaho amabwiriza aturuka kuri iryo tegeko arabisobanura ko no mu muryango naho ni nka public, n'ahantu abantu bahuriye. Ni ukuvuga ngo n'umugabo mu rugo ntabwo akwiye kudomeka itabi ngo aryicishe umwana, kuko twasanze ibyo bita second hand smoking cyangwa se ibyo
umuntu banywereye itabi iruhande.
Ntabwo rero aho hose nk'aho hantu hagomba, ntabwo byemewe n'umuntu no gutuma umwana itabi nangwa se ibiyobyabwenge. Ibyo twita ibiyobyabwenge nubwo bikoreshwa ntabwo nabwo byemewe, kuko ahenshi usanga nko mu miryango nyarwanda umubyeyi niwe wafataga iya mbere kubwira umwana ngo genda ushyirireho, atazi neza kakantu nababwiye kita nikotini ndetse neza. Ni ukuvuga ngo umwana uko agerageza gusoma hasi ngo arashyiriraho umubyeyi we, niko nikotini igenda imuganza akazasanga nk'itabi ataranabishakaga. Hanyuma rero tukabwira imiryango ko nta gutuma umwana itabi, nta kubwira umuntu ngo genda ushyiriraho, nta kwinywera hafi y'umwana ko ryamwangiza, abagore batwite rirabangiza. Ibyo byose ni amabwiriza abantu bagomba kumenya, ahubwo bakadufasha kutayashyira mu bikorwa, kutatuma abaturage bakora ibyo bintu basanzwe bakora. Ariko rero nubwo tukabivuga mu itangazamakuru, tukavuga mu muganda, tukavuga ahantu hose, ariko icyiza cyo ngaragaza aho wenda nubwo tujye tuvuga ariko nibura tujye tugaragaza n'ibimaze kugenda nibura ubu muntu usanga nko kuri street wena niba ari uko mbi Kigali simbizi abantu ntabwo bagipfa kugenda ngo banywe itabi uko babonye usanga bibateye isoni bivuga ngo rero niba mbere ahubwo byari ukuba nk'umugabo ugenda ushyiriraho ye mwaya ashyiraho nuko shaka umushimagize ubu noneho tuzatangiye kugenda ibyamagana tukeka rero ko generation zizaza zizazamuka zivuga tuti ariko kunywa itabi si byiza gusa tutibagiweho na none bivuye mu muryango hari n'abana bigira itabi muri ibyo bita peer groups mu rungano rwabo yasanga barinywa bagashaka kurinywa rero niyo mpamvu hari inzego z'urubyiruko inzego z'uburezi inzego za minaloc hirya n'inzego z'umuryango
bose dufatanyiriza hamwe
kugira ngo turebe ko twahashya iki kibazo.
Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga aho tuvuga ku bubi ni muri rusange twari turimo tuvuga ububi bw'itabi ariko dushingiye kuri shisha yaciwe mu Rwanda ku wa gatanu w'icyumweru gishize. Nagira ngo dusubire ku murongo wa telefone twakire na Jean Claude. Uranyumva?
Alo.
Mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ndi Ngoka Jean Claude, ndi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda. Ni ukuri pe nkatwe urubyiruko nanjye ndi urubyiruko ndacyari muto. Icyemezo cyafashwe cyo guca ibiyobyabwenge twarakishimiye cyane kuko natwe tubigiramo uruhare mu kubica hano mu murenge wacu no mu ntara yacu no mu gihugu hose.
Nuko.
Tugomba gushyigikira guca ibiyobyabwenge iyo tubonye n'umuntu uri kunywa itabi. Ubu ngubu hanagiyeho itegeko muri karitsiye iyo ufashwe uri kunywera itabi mu ruhame rw'abantu cyangwa muri kabari ahantu hateraniye abantu n'ibihumbi 5 uhita uyatanga ni amande n'ibipapuro ku mpande biba biriho ko kunywera itabi mu bantu ntabwo byemewe.
Iyo umuntu ayatanga hehe?
Ayatanga mu ntuze mu buyobozi nyine agafasha bakayashyira mu kigega nyine.
Nindu ya mucasoko mufite abashinzwe umutekano ni bande bubahiye batuma iryo tegeko ryubahirizwa cyangwa ayo mabwiriza?
Aya mategeko umurenge urabizi ni ibintu biba byarasohotse mu murenge muri leta noneho ababa bashinzwe nk'amasuku nabo babidufashamo abari ku mihanda bakora amasuku n'abashinzwe umutekano iyo unywereye itabi mu ruhame rw'abantu cyangwa muri kabari mu mabare wowe n'ibihumbi 5 amategeko winjiramo igipapuro kiba cyanditse amabwiriza ariho ko kunywera itabi mu ruhame rw'abantu bitemewe.
Ninde uguhereza fagitire cyangwa uhita yakira ako kanya? Ninde baraguha bakubwira ngo uzajye kuyatanga?
Bo bafite gitansi bahita bakwandikira gitansi bakayiguha wuko icya amafaranga bakajya kuyaverisa kuri konti y'umutekano nyine ya leta.
Ndumva ikibazo mwaragihagurukiye.
Kugira ngo n'undi wese urinywa bibe umuzira ricikeho itabi ryangiriza ubwonko bw'abantu n'iribi cyane. Kandi n'ibyo biyobyabwenge baciye bya shishawumva shamva nayo yangiriza ubwonko bw'abantu cyane cyane urubyiruko rwose rurabinywa ugasanga rugiye mu biyobyabwenge mba ari umusore muzima ugasanga isuyaruka uba ingegera yawe ku gasozi biri gutobora amazu y'abantu kubera ibiyobyabwenge birirwamo bya shishawumva. Mba reba nk'urugero iwacu rwose murabizi ko mu minsi ishize mwabyumvishe ko hari inzoga zengwagwa mu bitoki bya fi ariko baraziciye nkatwe abaturage twihanganira impamvu baziciye batubwira ibibi by'izo nzoga twakoraga muri ibyo bitoki. Ubu ngubu ibitoki byacu biraho nta kamaro bikiri gukora kubera ko inzoga barazifunze n'inganda barazifunze ubu ni ahantu wabariza inzoga zengwaga mu ducupa kuko bavuze ko ntabwo rero ubuziranenge bicaga abaturage. Ubwo rero kugira ukomeza wica ibintu byica abaturage ubikore twahisemo kugira iki kubireka kuko natwe tureba kure nk'urubyiruko kandi urubyiruko ni rw'ikorwa ry'ijisho ry'igihugu cy'u Rwanda.
Ubona
tutifatiye umwanzuro hakiri kare ngo turwanye ibiyobyabwenge twakeka nka twarasakariye mu biyobyabwenge kandi twebwe imbaraga z'igihugu.
Nuko rwose uravuga ukuri.
Kuko na umuntu w'umusaza cyangwa umugabo ukuze umugengore kitabi yakumva ko muhemu iki ariko nkatwe twishyize hamwe nk'urugero turi nka groupe twari twafatiwe rero muzehe iri tabunywa hano mu muhanda cyangwa umwe no mu bantu mu nama cyangwa muri kabari ahantu ugiye kugura umunyu cyangwa iki ntabwo byemewe ugomba kurireka itabi nk'ubu mu myaka ugezemo niryo rigiye kukonka ukahita usaza vuba ikakwangiriza ubwonko ugasanga ushaje imburagi ugasanga umusaza w'imyaka 50 ari kugenda azengera ko iki itabi ryagiye mu bwonko bwiwe riragira riramwangiriza ari niyo mpamvu twafashe ubukangurambaga nkatwe hano mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba yo gushishikariza iki mu rubyiruko n'abantu bakuze nko mu manama tukabivuga tugatanga amatangazo ati itabi ntabwo ryemewe umuntu azafatwa arinywa ni uguhanwa n'ibihumbi 5000 amande ngira aramanitse agafaragiye akajya mu kigeza cy'igihugu niko bimeze
mukomerezaho rwose mukomerezaho umuganga mukanya yaravuze ati hari aba urubyiruko runywa itabi ari ukubera urundi rubyiruko bagenzi babo babibigishije cyangwa se bashaka gukurikiza ibyo abandi bakoze none mwebwe mwatangiye inzira nziza yo kubuza abandi no gutangira kurinywa
ubundi ni fani karabu twebwe tubamo karabu yacu yo mu murenge wa Gashanu mu karere ka Ngoma twebwe dushinzwe gushishikariza abantu ibibi by'itabi n'inzoga z'inkorano z'abakanyanga zaba izikozwe mu buryo butemewe zose dushinzwe nimba tubonye uyikora tuhita tumutanga leta ikamukurikirana ikamubuza ibiyobyabwenge agashyikirizwa ubuyobozi akabihanirwa
we ndumva ko wabivugaga rero nize iyi shisha ndumva wavuze ngo ni shisha wumva urumva ko kazina rero bari bayihaye n'ubundi kashobora gutuma umuntu
nawe uri umunyamakuru wumva ko kazina uyinywe ubugiti ishisha wumva ugasanga wangirije byinshi byari kuzagira akamaro igihugu urangiriza ibitekerezo byawe ufite ibyo kubaka igihugu nk'ubu mu nama y'umushyikirano yabaye ejo bundi ibyo bintu byagarutswemo bavuga ko urubyiruko ari twe ijisho ry'igihugu kugira ngo tuzamura igihugu cyacu cy'u Rwanda none twajya mu biyobyabwenge ubwo tuzaba tukigiriye akamaro cyangwa tuzaba turi kugisenya ari twebwe twakacyubaka
urakoze rwose Jean Claude ndibwira ko ibyo uvuze ibyo ubwiye bagenzi bawe babyumvise kandi ko muzakomeza gufatanyiriza hamwe urakoze
abantu bose bari kumva radio rya Amerika haba mu Rwanda haba mu Burayi haba mu Bwongereza bumve ko itabi hano mu Rwanda nivuze mu ntara yacu simvuze intara zose z'igihugu ariko twebwe twakoze icyo bita fan club irwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko n'abasheshe akanguhe mu nama turabivuga amatangazo turayamanika ku mihanda tuvuga ko itabi ry'ububi amakara ibiyobyabwenge ufashwe ashyikirizwa amategeko buri wese abijisha rya mugenzi we
urakoze cyane Jean Claude kuba usangije icyo gitekerezo na bagenzi bawe ndagushimiye rwose
kandi mbanza kubashimira nanjye ndabashimiye ikiganiro mwakoze nagitekerezaga nyine mfite n'ubuhamya nagombaga kubagezaho ndababwiye n'uwo mutumirwa umumbwire ngo umwaka mushya muhire
narakumva cyane reka nze muha umwanya ahubwo agira icyo avuga ku byo umaze kuvuga muganga Ntaganda
nanjye ndamwifuriza umwaka mushya muhire ariko ndanamushimira ko aho atuye rwose bafashe ya mbere kugira ngo nabo batange umusanzu wo kubaka igihugu cyabo mu bijyanye no kubungabunga ubuzima bw'abaturage ikindi namwibutseho ni uko wenda avuze hari ahantu yavuze ati ibitoki byabo biraho ntacyo bikora niyo mpamvu bagomba kwegera ubuyobozi bakatekereza n'ibindi bahinga hari icyo bita economic diversification iyo udakora iki ukora iki ngiki n'ibitoki biribwa byarabuze i Kigali bahitamo guhinga ibiribwa wenda bizagira isoko kandi bidafite ikibazo ku buzima bw'abaturage byari nko kunganira naho ubundi icyo navuga cyo ni uko ibyo byavuze umaje ujyanye n'umusoro n'amafaranga batanga undi yakira ubwo wenda ushobora gusanga ubuyobozi bwabo aho batuye barayifashe ingamba imwe hari igihe ingamba zituruka ku nzego ukurikije uko babona ikibazo mu gace baba batuyemo ariko ubwo urumva nyine niba ako gace karabitekereje n'akandi kakabyumva kakabitekereza turagira aho duhuriza hamwe igihugu cyose usange abanyarwanda baravuka bagakura bakajya batari muri ibyo bintu bibangiriza ubuzima rwose turamushimira njye nta kindi navuga kuri iyo ngingo uretse gushimira ko bafashe iya mbere kandi bafatanyije n'ubuyobozi bwabo
cyane cyane ari urubyiruko
barabonye igihe tegeko bakareba amabwiriza bakavuga ati twebwe tuzajya tubigenza gutya na gutya na gutya.
Ye reka twakire na Nduwimana, turi kumwe?
Yego turi kumwe.
Urahagana he?
Ndi ngamo bundi mu gisagara cya Bujumbura.
Aho ngaho iwanyu namwe shisha murayibona?
Yego turabibona, kandi birakubiriye. Waba usanga nko mu mabisi abantu banywa nk'itabi, usanga ntibamereye neza nk'abatarinywa. Nkasaba rero ko uwo mugambi bavuze yuko kari mwiza wo kwirukana nk'itabi, nkasaba nko hino mu Burundi naho nyene ko bogerukana. None kubaze abantu banywa itabi ari benshi, buba barasizeho abantu baraba uw'itabi agaca amufata canke, none uw'itabi bamufashe, hari ibihano basizeho bizomufunga canke hariho mande azotangwa. Konzi mu bibari kenshi abantu usanga banywera itabi ariko arafata nk'agacupa canke ari nko ku rugendo, hari ibihano basizeho canke hari abantu bajeje kuraba banywa itabi kugira ngo babahe mande. Icyo nicyo kibazo nabishije.
Urakoze, twari yari yabivuzeho mu kanya avuga ko icyo barimo kwibanda amategeko ariho, ariko kandi icyo bibandaho cyane ni ukwigisha. Muganga Ntaganda, mwagira icyo mubwira Nduwimana?
Arakoze. Ntabwo kubera ko natwe tuzizi ko nta kurekera itabi bitoroshye, ari ukugira ngo tubafashe bagende bazarireke wenda tugire, ariko abarinywa ntabwo tuzavuga ngo ntizongeye kubona umutabi. Ushobora kumubona ariko yihigitse ari iruhande, yagiye iruhande, niba ari mu modoka akagenda akirukanka akajya mu gihuru akarinywa akagaruka, niba ari mu rugo akubona asinyabije abana n'umugore, niba ari umugabo akagenda akajya hirya akarinywa akagaruka, urumva uwo muntu ntabwo wavuga ngo ugiye kumukurikirana. Ariko noneho n'ubikoze turimo turabwira ngo nyamuneka wisanzuranya na bagenzi bawe aho wita icyo twakora. Ariko rero n'ibihano birahari, nibyo nababwira ngo wareba itegeko, hari ibintu nk'amande bigiye biriho, ariko nkeka ko haracyari kare kugira ngo utangire kubaca mande, ahubwo ugomba kubanza kubyumva. Reka nkutange nk'urugero, twigishije abanyakabari n'amaresitora kuvuga ngo nibashyire icyapa cyerekana ko umuntu atakunywa itabi, ukwiye kunywa itabi aho abandi bari, hanyuma wenda nibashaka bategure aho abantu bazanywa itabi kugira ngo n'uwo muntu ye kuvuga ati twamuheje, abenshi baza ari abanyamahanga, kandi abo banyamahanga baba ari abashyitsi mu Kinyarwanda, abashyitsi ni abashyitsi barakirwa. Ni ukuvuga ngo ntabwo umunyamahanga azatunguka nabona unywa itabi ngo umubwire ngo sohoka kagire gutya agatsindwe cyangwa uwo muhane, ahubwo uzamusaba umusobanurire umuvuti rero twebwe mukoreshereze itabi mu Rwanda ntabwo tunywera ahantu abantu bari, ariko hari ahantu wakwihugika ukarinywa, azabyumva ntabwo azabyanga. Bitandukanye na mbere, ntabwo watinywa kubabwira umuntu tukunywa itabi iruhande mbere yanagukubita ari nko mu kabari yamaze kunywa nk'inzoga, ariko ubu ngubu ibwiye umuntu uti iryo tabi ryawe agira isoni agahunga akahita mukabona yarikandagiye. Ibintu byose ejo bundi iri tangazo ryo guhagarika shisha, hari umwana w'umusore wahise abyumva aravuga ngo uzi ko ngiye naguze kiriya gikono kibi iwanjye ukanyenda nkijugunye, yagifataga nk'aho ari ibintu byiza byo gukora by'ambiyanse, ariko tukagenda nkijugunye kabisa, ntabwo nari nzi ko ari bibi bigezeho ngaho. Nibwo yatubwiraga ati za mbere na mbere nkinywa cyara ati ukeneye bwa mbere kiraguca intege tukumva ingingo zose ziracikaguritse n'umutwe ukakoba
kandi bagakomeza.
Ibyo bita aba bana bita ngo ni ngongo ni swingi, ubwo niba gikira umuntu muri swingi ariko kikanagukwingura kikakwica
siyo mvugo bakoresha
kikaguhitana nyine, ariko cyarise gose niba umwana w'umukobwa wagiye tujya tunareberaho ibibazo biri u Rwanda. Abantu benshi bakora ni urubyiruko, bagenda barangiza kwiga ari bato bagakorera amafaranga, haba gukorera amafaranga ntabwo akwiye kubabera umuvumo kubabera ibisubizo by'ibibazo biri muri sosiyete. Ugasanga niba ari umwana yagiye akanywa icyo kintu kikamushyira muri swingi naho nkeka ko naho ari burare ntago ari buhamenye zahabone ejo akangu
none ibyo bibajyana muri swinga ariko nuko babashyizemo ibiyobyabwenge harimo nkuru mu gicanga ibindi bintu
sinzi njye ntago nzi uko sinyumva sindakinywa ngo numve wenda ni umuntu wambwiraga ko kibashyira muri swinga kikanabakubita umutwe ukameneka ariko henshi ibiyobyabwenge byinshi bigira ingaruka zitandukanye ubwo rero nta mpamvu aba ari gutwara imodoka urugo noneho cyari ikibazo cyo gutwara cyo kunywa ibiyobyabwenge agaruka ari masaha atwara imodoka ahita adahitana imodoka zinangwa n'abantu ubu haze n'ikibazo cy'amakisida n'impfu ziturutse ku akisida ubwo rero ndi nkaba navuga n'aba bandi bavuga ngo leta y'u Rwanda yarihuse ahubwo navuga ko yatinze
hari abarimo gushima benshi rwose hari n'uwitwa Eric Bubu Karekezi uvuga ngo ari Kabarondo mu kagari ka Kabura cyangwa Kabura aravuze ngo nkunda uburyo ibibazo nk'ibi bikemurwa ngo rero urumva ko yishimira ko byahagaritswe none
hari ibintu biba bitandukanye kuko ziriya shisha zigurishwa nta nubwo byari bizwi uko ngira ngo nkekana mbere leta ijya kubikora hari ubushakashatsi bwabanje gukorwa kuba zabikora gute bikoreshwa gute bifite izihe ngaruka bimaze kugaragara rero nta mpamvu yo kongera kuyitinda uvuga ngo nzabikora umwaka utaha numva ko nta kibazo byaba bitwaye ko barabikoze
ese mundi byari bimaze igihe
njye rero rwose mbibona bwa mbere na mbere nabonye uruganda muri 2005 noneho umuntu akakubwira ati kuko nabyubuze ndavuga ngo muganga ubwo se ngo shisha ntabwo ari itabi ngo hari ikibazo kubera ko utazi imva aho byaturutse nta nubwo ufite icyo usubiza uretse gusubira inyuma ukajya kureba ugakora ubushakashatsi ukareba ikibazo cya shisha cyangwa ikibintu nk'ibyo byakomeje rero byakoze ibintu byageze i Bugande biba bica bigeze mu Rwanda
kubera
muvuma z'abantu hamwe kabisa ntabwo utandukanye muvuma z'abantu ku mipaka y'i Bugande n'u Rwanda rwose wagira ngo ni igihugu kimwe
ariko twizere ko ntabyo bazajya bambutsa ariko
tubari twacu n'abantu noneho ngira ngo abantu muri rusange cyane cyane igitsina gore kunywa itabi busanzwe byasaga nk'aho bibateye ipfunwe ariko noneho ugiye gukurikiza ukuntu byari bimeze noneho igitsina gore nicyo cyayikoreshaga cyane
none ni ukubera iki kuki aribo bari benshi ko n'abatwandikira hano nibyo barimo bavuga kuki abagore abakobwa aribo bari benshi babinywa kurusha abahungu
ngira ngo byasa ni ukubera ko urabona kunywa itabi abantu bose barabyiga abantu bose barabyiga ariko urabona no kugura itabi n'itabi risanzwe ryasaga nk'igitsebo gusa nk'aho umwana w'umukobwa arimo kunywa itabi ariko kiriya gikono cye rwose umwana abana bakigaramaho bakakubona ari ibyishimiye bisa nk'aho ari ragijare ari nko kuba umusirimu abakobwa rero ubwo nabo ngira ngo
n'amasegereti niko yatangiye ariko amasegereti nayo aba yanywaga byari nk'ubusirimu
kubera ko urabona uzajya nko mu tubari n'usanga abagabo bashaka rikeri ifite alkoholi kontenti ya 50-55 cyangwa abagore barishakira wenda karikeri nako karimo rikeri ariko koroshye karyoshereye zumva ushyira amarura nayo abagore kubera ibyoya kandi nayo irimo alukoro ubwo rero nabo niba bafatiye ikibabi cya pome bakagishyiramo kigahumura neza bazumva ko wenda ari iby'abagore se ariko muri rusange ntabwo navuga nta bushakashatsi uretse kubona abantu aho baba bari ariko nta bushakashatsi babuze ngo ngende nk'abambara ngo umwe babiri batatu ariko biba bigaragara nk'ubundi
ibyo aribyo byose niba umuntu amara kubisomaho ukabona ko hari ikintu gihindutse akababara aho mu mutwe akakora ibyo atagombaga gukora cyangwa ntamenye n'iyo ari urumva ko nanone biragaragara nta nubwo byagombye gusaba ubundi bushakashatsi burenze
nta bundi bushakashatsi kandi noneho iyo umva abantu bazuza noneho ngo umusore twari kumwe yenda agiye abitangira uhamya ati eh tuziko njyewe narangitse mu rugo rero yakiguza kijyana wumva ari ibintu byiza akajya agikoresha ariko n'abandi ariko akakubwira ati ariko kimwe n'umutwe we akakubwira ati kiragatsindwa ariko nyuma yo kuvuga ngo kiragatsindwa yatangiye kuba addicted cyamufashe nyine ntiyakigobotora
nibyo ibyo gushisha bikaba ibindi aho kugira ngo ashishe kamene ku mutwe
aho ugiye gusa yumva agashisha atumva
reka twakire na Hacimana uranyumva Hacimana turi kumwe mba telefoni ye ntazi ibyitangiye kwikora ntago arimo kutwumva neza ariko nakwibutsa abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri Isanga mbibutsa kandi ko mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda naho mu Burundi tumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 ikiganiro rero muri Isanga cy'uyu munsi ku buzima ku magara y'abantu ni ikiganiro kivuga ku bubi bwa shisha icyo bamwe bita ngo shisha wumva ku buzima rero hari ingaruka nyinshi muganga yararimo kudusobanurira mu kanya n'abandi bakoze ibijwi rya Amerika bavuzeho bakaba bahagurukiye bose hamwe kubirwanya nagira ngo twongere tubaze Hacimana ku buhanga bw'ibyo mabwiye ko yagarutse uranyumva noneho Hacimana uranyumva na telefoni igomba kuba ifite ibibazo abo ku buhanga bw'ibyuma aramwumva ariko twe ntago tumwumva ubwo rero umutumirwa wacu ni muganga Evariste Ntaganda akaba ari uwo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima ashinzwe indwara z'imitima radusobanurira ibyerekeranye n'ububi bwa shisha nagira ngo mbere yuko dusoza ndabona turimo kugera tugana ku musozo yongere atwibutse muri makeya indwara zishobora guturuka kuri shisha kubayikoresha
yakoze na twibutse navuze ko harimo indwara zijyanye n'indwara za kanseri ari mu kanwa ari mu mihogo mu miyoboro y'ubuhumekero hari indwara z'umutima mu mitsi no kwangiza umutima nyirizina hari indwara zo mu kanwa kwangiza ishinya amenyo hari kuba indwara zishoboka zandura kubera ko ari ugusangira kandi tuzi ko gusangira ku kintu ku miheha mfate nk'urugero rw'umuheha atari byiza hari gucika umubiri kunegeka kunangwa kuzahara ugasanga uruhu rwarumaganye hari nk'uburemba simpotes nabyo bishoboka itaba bishobora kubitera ariko nashishi yabitera hanyuma rero n'ikibazo cyo kuba no gucike mu ngingo nk'uko urabwiye wa muntu waduhaye ubuhamya ariko byo nabyo nabibonye ariko na cya kibazo rero cyo kugira imbata cyo kuba imbata ya nikotini
ntubashe kwigobotora
no kugenda ugakura urugi ku muryango ukarugurisha ariko ukagura shisha niko ibiyobyabwenge bikora muri make urumva ntago iyo minywere itaba myiza ariko ni ugufatanya tukareba ko hari icyo twakora mavuga ngo mwakoze cyane kudutumira ngo tuganire kuri ibi bibazo bya mikoreshereze y'itabi mu gihugu n'ububi bwa shisha
mwakoze cyane Dr. Ntaganda Evariste rwose kuri ibisobanuro ikiganiro muhaye abakunze ba radio Ijwi rya Amerika ibisubizo bisobanuro mubahaye ndumva bizafasha kurushaho kurwanya shisha ndetse n'itabi muri rusange tukarushaho gukomeza kubungabunga ubuzima bw'abaturage nagira ngo rero nshimire mwese abo twari kumwe ngashimira kandi n'abadufashe ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbifurije mwese ubuzima buzira umuze.
mubandanye kumviriza radio Ijwi ya Amerika.